Lampu far burung kawan,
burung kawan,
burung darang manan,
manan.
Ahmad dundum be khaban, irijal molen se.
Lampu far burung kawan,
kawan,
burung darang manan,
kawan.
Ahmad dundum be khaban, irijal molen se.
Lampu far borom kawan,
borom kawan,
borom darang manan,
manan.
Kau madundum be khaban, irijal molen se.
Lampu far borom kawan,
borom kawan. Banya bay sey selale
sona jara mo jara way
wa wa
sona jara mo jara way
wa wa
mo jara way banya bay sey selale
sona jara mo jara way
am jara
sona jara mo jara way
ambu sabale
jabamba mo jara way banya bay sey selale
Mojaraway, Mojaraway,
Mojaraway, Mojaraway, Mojaraway,
Mojaraway,
Mojaraway, Mojaraway, Mojaraway, Mojaraway,
Mojaraway, Mojaraway,
Mojaraway, Seri fali lo ba
mojara
way
mojara
sona jara mojara way
mojara
sona jara mojara
ray ambu sabale
sonja bamba mojara way banya baye sey selale
sona jara mojara way
mami serin
mojara mojara
mami serin muntakhaba
mojara
way banya baye
Bom
ja bamba mo jara ngwe banya bay sey selale
Bom ja bamba mo jara ngwe banya bay
Mambu sabale ba Bom ja bamba mo jara ngwe banya bay
Mambu sabale ba Bom ja bamba mo jara ngwe banya bay sey selale
Martaba amdulu nebu
am jara
wadi jara mom rebu Mami soxna ben gabo yalla mo nu ko tanale
sona jara mo jara way
mami seri sale
sona jara mo jara way
mami cheikh abdou borom berbe
mo jara way
mami cheikh murtada
ba sale
amna baxte am yene
mam jara
amna ngorte am dine
roy kayla
mam jara jara na waxtale roy kayla buñ feñale
sona jara
Wa 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 wa
mo jara way banya bay sey selale
mam jara jara naxtale roy kay la buñ feñale
mam jara jara naxtale roy kay la
mam bu tabale mam jara jara naxtale roy kay la buñ
feñale
Kier nga ke pou ko bokale
Leri jara da jolle Mou da koy gana nolle Am nga nam mam mousa bali Kier nga ke pou ko bokale
Leri jara da jolle Mou da koy gana nolle Am nga nam mam mousa bali Kier nga ke puko bokale ganam mambu zabali kernga ke puko bokale legenga legi yalenu
mangara
anga ma anyalenu
royukaya
anga ba awalenu yo al jeni khawale
mangara mangara way
mami serigne fallenu mami cheikh abdullah Ali Cheikh Abdou
Khader
Aduna li ci biram
ñepp
be ki jaar jaaram
rayu gayla
bu so be ay maram way ko te di ko ñaanale wa 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 yalla dolli ay leram kawel weram
rayu kayla
te gena rayel biram bamu we sufuñ fogulu wa
jaram mo jara way
akabax mam jara
mo jara roy
gacce ngala
mo jara way baña bay tay selale
bo xomo no kyalala
mam jara
xamne yonine mama
rayu kayla
bo xomo no kyalala
mam
Ne yo ne ne mama,
wa
kamo nok chalala.
Mamjara,
kamne yo ne ne mama,
wa kaila.
Mamjara, moyaram jiko ya nu koy tek tale.
Mamjara, moyaram jiko ya nu koy tek tale.
Gorlo gor leta garla.
Mamjara,
katela kam yalla. Bur yalla fayla yow rek ka fi am magale
mam
jara busu
yone lay mama
mam jara busu
moy
yara
du koy tekkale
magu jara ñepp la wir
mam jara
ay doom je ñepp la bir
roy kayla
am khadim doyna ci jeer cer bi ñepp koy ramale mam jara buso
yona nay mamam
amul maro mo warale buso ganjar to khol mo bay
mam jara
libi do ak jere
roy kayla
ganjar to khol mo bay
mam jara
libi do ak jere
roy kayla
ganjar to khol mo bay
mam jara
libi do ak jere
roy kayla
kerga mom la la sore ngella ken dun suruma
kerga mom la la sore ngella
yak bu so be ay marama kerga mom la la sore ngella ken dun suruma
mom la la sore ngella
mam bu sabale ba kerga mom la la sore ngella ken dun suruma
mom la la
Mambu zabale ba khirga mom la la sore ngella kendo ne
sore ba khirga mom la la sore ngella kendo ne sore ma
sohna jara sayoy wal
mam jara
ngu dal diwan soqi wal
roy kaya
soqi wal diko sargal ñay wadom jalay khalale
mamam nu jalala
wa wa
mamam
yaram yaram
tekkale
sohna jaram mo jara tag
mam jara
de kale bura
roy kayla
dom ja moy may nora nuru dare ni xewale
mamam nu jalala
mustafay mamam
yaram mamam
mustafay mamam mam buso mo jara wayal
mam jara
ko yomana yomule
mam
buso mo jara wayal
mam jara
ko yomana yomule
mam
buso mo jara wayal
mam jara
ko yomana yomule
ay
tekin mo di wiyobela ku jogo di ko tagale
mam no jalala
wa wa
mam ne yele nay
mam wa wa
la la
you walk home,
come,
Mubari, I am Gaide, Abragal, look at your damn lajara, moy kiko jale, Mami Sohna, my mona, Mami Serin Siahonam, Siahmo, Sajan. Masna ne ya karna man
amjara
amke ramwa saman
nege
yali rahman delu se wotek magale wa wa wa
ya
ara bermu ya katib loxo
amjara
takhawal din islam anu lak lulul khalima yek ca kaw tundu jeewale
anu lak lulul khalima yek
ca kaw bay sey sale bo anu lak lulul khalima yek ca kaw tundu jeewale
anu lak lulul khalima yek ca
kaw bay sey sale bo anu lak lulul khalima yek ca kaw tundu jeewale
anu lak lulul khalima
bay serigne fadilo andu lak lulul khalima yek ca kaw tundu jeewale
andu lak lulul khalima yek ca kaw tundu jeewale
soxna jaar sa dom
bi am jaara
ya salat na dine ji
ray kay la
taxna ñepp ngi aye di julli ak sel mare soxna
jaar sa dom
serigne touba no na
dine ji
ko amul won fu mu jëm mam jara ja sona jara senjimi
mam jara
sana ngen gewame
toy
la ba wesu dawme ku jul ku le go bale magal len sohna jara mami serigne basir
ñeppay
ay muntaha cheikh mustafa mo ke bu wedd ko dayta
mam jara
do ci baylu am ganja deg gis dotul na bambale pulay lerale
deg gis dotul na bambale pulay
ya waralile deg gis dotul na bambale pulay lerale
deg gis dotul na
bam jara ya waralile deg gis dotul na bambale pulay lerale dotul na bambale pulay lerale
dotul na bambale pulay lerale
sohna jara ak njugalam
mam jara
khalima mun ko lim
ray kay
la jara ak njugalam
mam jara
khalima mun ko lim
ray kay la
jara ak njugalam
mam jara
khalima mun ko lim
ray kay
jabba mom law la mo app lamu feñale
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 yegal ne ge xamulam jol
mam jara
bayna ci taxaw di ko xol
maga
am yow khalidu mol mu getti ndig ndawale wa 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 bamba di mol ba manum dox
wa
ci gal jogi je dox bamba di mol ba manum dox
wa
ci gal jogi je dox bamba di mol ba manum dox wa ci gal jogi jey dox bamba di mol ba manum dox wa ci gal jogi jey dox kambar ñu sox ay sox bay bay la borom belale mami serigne cheikhuna mami serigne sidi abdullah sox ay sox ay faras
albe
yu ya waris gurba wacce fa khore sinna alquran julen semale wa 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 wa
wa
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa bari ba wacce fa khore sel alquran julen semale wow 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 wow
Sheikh Abdul Rahman Sheikh Mamba Sheikh Masamba Job Sam
Cheikh Alam Agratam Yirijal Molense Wawa Wawa Cheikh Abdul Rahman Masamba Jomsa Cheikh Alam Agratam Yirijal Molense Dam Abdurrahman lo ku juddu fi mbak wala xamal param serigne dam Cheikh Abdurrahman dam Cheikh Masamba Jonta Cheikh Alam Agrata wirijal molente
borom
lagane
borom
wada tabakar jargan yaay Cheikh Modou Sakhir Mbaye
Cheikh
Dalo Assane Diaye
Cheikh
Amso Tok Cheikh Sadje Irijal Molense Wa wa
Wa
da Cheikh Modou Sakhir Mbaye Cheikh Dalo Assane Diaye Cheikh Amso Tok Cheikh Sadje Irijal Molense Serigne Touba Morom mo Cheikhal
Morom
Cheikh Makhari Joxal Cheikh Abdoulaye Diagne Cheikh Marouba Cheikh Mormane Irijal Molense Wa 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 Cheikh Makhari Joxal Cheikh Abdoulaye Diagne Cheikh Marouba Cheikh Mormane Irijal Molense Wa wa Borom wada Babakar Ndiaye Cherkan Cheikh Issa Borom Lagan Cheikh Jerry Bambada Cheikh Babakar Cherkan Irijal Molense Wa 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 wa
Cherkan
Masamba Cheikh Mbaysar
Cheikh
Manyaw Serigne Goyar Cheikh Ndiasse Cheikh Ibrasar Irijal Molense Wa 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 Cherkan Cheikh Modou Lo Dagana
Cheikh
Masamba Soxna Cheikh Modou Lo Dagana Samba soxna Cheikh Modou Lo Dagana Samba soxna Cheikh Modou Lo Dagana Samba soxna Cheikh Siro Lo Salna Irijal Molente Borom Touba Ay Serigne Fally Lo Ba
Karga
Cheikh Modou Lo Dagana Masamba Soxna Cheikh Siro Lo Salna Irijal Molente Wa wa
Borom
Wada
Kargan
Cheikh Modou Fall Gannar Cheikh Modou Fall Langar Cheikh Makhoudia May Longor Irijal Molense Wa 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 Charga Cheikh Modou Lamine Gaye
Cheikh
Ale Samba Gueye Cheikh Modou Lamine Gaye
Cheikh
Ale Samba Gueye Ali Youtere Ali Youssef Irijal Molense Cheikh Ali Youtere Cheikh Ali Youssef Charga Cheikh Modou Lamine Diop
Cheikh
Balkoro Moussa Diop
Cheikh
Modou Lamine Diop
Cheikh
Balkoro Moussa Diop
Cheikh
Ahmadou Ndiaye Diop Yiri Dial mo len se borom Touba xolal limu sekhal mo bax mo gore Serigne Afé Serigne Sam
Cheikh
Mbacke Gusso Cheikh Modou Dem
Serigne
Afé Serigne Sam
Cheikh
Mbacke Gusso Cheikh Modou Dem
Cheikh
Modou Gueye Baye Dam Yiri Dial mo len sa Serigne Mbacke Gusso ba borom xam xam ba Cheikh Modou Gueye Diamoy dal ma pata bay
cheikh
ali djouf la ma erijal mo len se bay serigne kerno djé ali djouf la ma karga cheikh modou gay je moy
erijal
ma pata bay cheikh ali djouf la ma erijal mo len se Baromada,
Baromada,
Cheikh Bal Farije,
Cheikh
Modou Fadiana,
Cheikh
Mbagne Cheikh Moussa Dieng Yiri Dial mo len se, wa wa, wa wa,
Baromada,
Cheikh Bal Farije.
Cheikh
ma banji Cheikh Moussa Dieng Yiri Dial mo len se wa 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 wa
barka
Cheikh Ibra Diop ma sareo
Cheikh
Ali Youssef Kouanar
Cheikh
Ibra Diop ma sareo
Cheikh
Ali Youssef Kouanar Ibra Diop ma sareo Ali Youssef Kouanar Cheikh Ngouda Ken Guilor Yiri Dial mo len se wa 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 Jarga Cheikh Malik Bassim Sine Bouba Dia Omar Sosé Malik Ndiaye Cheikh Massissé Yiri Dial mo len se wa 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 wa
Jarga
Cheikh Baba Ndiaye Cheikh Bala Dior
Cheikh
Ndiaye Cheikh Baba Dior
Cheikh
Mor Ndiaye Tagar Yiri Dial mo len se wa 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 wa
Jarga
Cheikh Modou Makhtar Bay Cheikh Modou Diaw Pakha Alsey Cheikh Ibrahima Seyri Dial mo len te wa 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 Jarga Cheikh Mali Mbaye Fallo ak jaxate cheikhulo mor afsalelo yiri dial mo len te borom tu baba xolal limu dafa
cheikh
mustafa sila
cheikh
josi bambal Baba Tarsila Yiri Dial mo len te Cheikh Jiri
Romana Cheikh
Masamba Kharijo Cheikh Omar Diop
Cheikh
Masamba Kharijo Cheikh Omar Diop Cheikh Modou Makhtar Diop Yiri Dial mo len se wa wa
Baba
Karja
Cheikh Ibra Fall Moubin Masila Fall Palé Cheikh Madjalé Al Sante Yidi Jal Molente
Cheikh Isa Borom Lakam
Bayu Serigne Saliou Bayu Serigne Baraba Mami Serigne Cheikh Matila Yaba Cheikh Modou Diop Khay Ndiaye
Cheikh
Baba Modou Malami
Ndiaye
Yeri jay masamba ya yeri jal molen se
Yeri jay masamba ya
yeri jal molen se
Yeri jay masamba ya yeri jal molen se Cheikh
masila na
morchun Cheikh
barasa diba cheikh ibrahim yiri jall molen se
cheikh borom lagan
wawa
cheikh yiri borom ada
wawa
cheikh baba karja
karga cheikh manjol makhtar binta
cheikh baba
yasin mor as
cheikh
modou jay binta yiri jall molen se
cheikh borom lagan
wawa Ganja, Cheikh Moussa kamay yagade,
Cheikh Baba,
amajaro bul fatte,
war
kere ni dayete, ki borom Touba gur billa,
Cheikh borom lagan,
wawa,
Cheikh borom wada,
wawa,
Cheikh Baba kajal ga, ni jar monse,
Cheikh Moussa amay yagade, amajaro bul fatte. Ki borom Touba gur billa
Cheikh borom lagan Cheikh yiri borom wada Cheikh Baba karjal ga yiri jar molen se
Cheikh Moussa ka bay jagade
Baba
jara ful batte war kere ni dayete ki borom Touba gur billa Santa war ci kuy way
Cheikh Baba
Hadim Rasul way Khairul lanbi ya way Allahu may borom khe
Cheikh borom lagan
wa wa
Cheikh yiri borom ada
wa wa
Cheikh Baba karjal
karjal
Cheikh
hamdan li rabbil
azim
Cheikh Baba kulli muslimin
Borom
daru salami modamon ni xewale Cheikh Antamba
Cheikh
Cheikh Modou Mamou
Mami
Serigne Modou Rakhayaba
Cheikh
Hamdan li rabbil akil
Wala
ga ya khatir Borom daru khalemi modamon ni xewale
Cheikh
Cheikh
Je
Ramadane
Baba
karjarga
Hamdan
li rabbi rahman
Wana
insi wal jin Borom dalul malani modemon Andi khewale
Borom lagan
Wa wa
Borom
wada
Baba
karjarga
Charga
Hamdan li rabbi jabari Jere warbar modou mbake mom bare modemon andi xewale
cheikh
jeri borom wada
cheikh
babakar ndjay jarga jarga cheikh tawar bepp jam bu xolam beug xadi yani fi la ak fanu jema begal jene xewale
yani fi la
Jami fila ak fanu jema begal jene xewale
Jami fila
ak Serigne Touba beug Serigne Touba
Borom
Touba jami fila ak fanu jema begal jene xewale
Jami fila ak fanu jema
jene xewale khadimo mo jara andal dama gala may sunu ga khadimo mo jara andal dama gala may sunu ga khadimo mo jara andal dama gala may sunu ga waju beug dem yegal galu jam la xewé waju beug dem yegal galu jam la xewé yegal galu jam yegal galu jam waju beug dem yegal galu jam la xewé waju beug dem yegal galu jam waju beug dem yegal galu jam la xewé waju beug dem yegal galu jam la xewé basiru bakka la mudef tundu jewal la ilaha tewal wala don yele lewal jinduna khunyo khexale wa wa may sunu ga begadem yegal ya jefati serigne bamba lanu demal mayamba serigne bamba amu demal mayamba ñu seer ci tuké mba daru mom lañuy magalé ñu seer ci tuké mba daru mom lañuy magalé jalabati jelu sem ketu gemba daru mom la ñu jaggal jelu sem ketu magi mam jalabati borom tuba jelu sem ketu gemba daru mom la ñu jaggal jelu sem ketu gemba cheikh modou awa ballaba jelu sem ketu gemba daru mom la ñu jaggal jarabati den sem ketu gemba daru mom la ñu jaggal am jarabati den sem ketu gemba daru mom la ñu jaggal am jarabati den sem ketu gemba daru mom la ñu jaggal cheikh modou kara am jarabati gelu sem ketu gemba daru mom la ñu jaggal bamba wo na wajere wala jere wa baye baye sey xel basire way ko moy begal sunu xol sey xel basire way ko moy bayu sayxel balere way ko moy bigal sunu xol bayu sayxel balere way ko moy bigal sunu xol modu mbake mom bari modemo nandi xewa modu mbake mom bari modemo nandi xewa modu mbake mom bari modemo nandi Serigne Salif Mbacke yalla na fi yag te wer jagen jeuf jeregen jeuf.